lamin kone yo suko mo duub mudum barta duubi sappo e nay o mo golla do damaji kajolo ni region sigaso o imoti illa bete o mo seda ton jaarendi yello mo heba kangge wakati jidule masilnaaji mawdo o gollar ton o do golle nawdo
nana dama
wari odo nuko yalla min itta kangge e fabaadi sarabe kaminata fele ngay karande ko gollami ju hinadi machine bamo sakngaaji di jaarendi woni mudum tagal mudum ju inandi
kasi nga barada ka
sarab suka be kollitiide an pamini jati faratiji goddo do odo golle kambi wala fu ko baawi non kanko no dirtedo ramatu koni o hollitiri wiide ko to mo suka mudum kollata de damaje de
Fatou Hendjat mbawi barbu kan ala hala wurdi ni jittiraka waddude be ga en yalla ko be kaddo le galle mere mere
sen gardi nokku no dirte tominyal li lamu san suko goddo kase no dirte do Bernard B dabo mo dudmudu barta dubi sappo e joyi yo mo mekanisien non honno cifri den lamino worgino kanko dunno mo wori e golle makko o yalla mo faabo sara makko
si kawata dubi didi min gollato numuzo min ina mutungaji nyande fofu dun so min kota hokan kan kalji sede min hinni odo golle yalla min wawi donnade am saddaji am e faabaade dum sara be am
ko heewi latto sababu so ɓeɗo sukaɓe no gollini ɗiɗo golleji yogay ɗiɗo sababuji talka ko anli hen noon kanko cefing sisoko andanɗo kabar neɗɗa ko hollitiri wiide
l'extrême pauvreté des familles
saɗɗa mawɗo galleji ɗi woni sababu saraɓeɓe na donkana sukaɓe mabɓe e ñoppamɓe ɗum gaɗa koɓe jiɗi sababu ɗiɗoɓo o yo rafi sariyaji tatoɓo o yo ko damar nde jaati yeeɓi kabaru golle sukaɓe
l'enjeu de ce travail des enfants
ko sukaɓe gollinte golleji teddude ila sembeji muɗen jottaki ɗum wawi wadde toraji fewde hakkillaji mabɓe noon kanko docteur Dawda Guindo andanɗo kabaru neɗɗa ko hollitiri wiide
ɗum waw jaati wadde hello e ley yirwere hakkillo suka o nde yafofu ɗum jomumno na tikki sar fu yo sifa mboy yonki dumako e ley galleji kewɗi yimɓele sato na jeebo on ɗon nukko tawene en jogui nafasan ɗum waw jaati laatae sababu suka o yetta feeli galle ma o woña kala gonɓe ley galle o
micciteɗe wiide Mali signini sariyaji cakkotoɗi golleji sukaɓe ila duuɓi muɗu en jottaki ɗiɗo sariyaji taba mana tabaka keɗɗen mo kanko noddirte Amadou Thiam yo goto e kumiɗo kabar haɓude golleji sukaɓe komo sifi dow hen
ana e liggu on ngal inspecteur en e contrôleur en golle ɓeɗoɓe sade foof ima daraji haybugol keƴoɗo amen ana le nokkuji ɗi yalla haybade dabareji piyaɗi banggal teddingol hakkeji sukaɓe miɗen gollida e hewɓe o enjiŋaji pelle ko nandi mumen ɓeɗon goni gite amen e noppi amen le nokkuji goɗɗi leydi ndi keƴaɗo laamu wola
ñalawma keƴinaɗo sakkade golleji sukaɓe yo wattu ndeɓe gondi e ƴewtade yalla sukaɓeɓe ana kayibe fati gatte e golleji ɓurɗi sembeji muɗum en andanɓe kabaru ɗiɗo golleji no wori hollitiri jamare nde hani hokkede hakkillaji lobbi ƴewtedu yalla hono keɓɓe muɗumen kani ɓeydirede noon watta so sukaɓeɓe joppa gollinede